no si chango chango wakamba jo muntu ngazi chawino unzika na yendo lumira kendo kunzita kesite kumbuba nigina iranjo zayo sabambe abareva muno banga wenju yange mwendi sisi obulamu obujjuvu nga mwena musiza bansoka nasobola okwewaayo natendika muyokeyoke simyeno ekoliwaayo munnange nkebaza bonna balisuza beewange ebintu ebiti njogedde ebibuutikira abalika banno obuntuntu mukama gwali bannyambye n'enfuna ng'ebyobugagga mu nsi yeno bwe giba kicyo nnyabo wange namandu kye nalisanye weeyombekere sobe watali bakugobanywerera obwana bufubu okuulanga
obulamu bwe butyo tetwafuna watembe era kyemiranga makya n'amagenda obulamu bwe butyo tetwafuna watembe era kyemiranga makya
era tusibula twewala n'omanya nga bw'olumudde ennyumbezo yikozettaka oluusi n'obuti abaana n'olumu abazzukulu nabiddamu bwe yewaasira ebyensika bibomerwabulwako omuntu nga neeyakuŋŋanya bimweyagaza bwe bityo teyazikwa mu ddiba lya nte nga wadde yalina ebyawoobwa nti buli ntaana n'ey'omukopi ensonda nnya bakuba falawo bana baaluli beebasibirira ebyawundwa bakungubazi batamuse ow'omululu ne bulangi tyagyetikka babywana binu nabyo ku byetiba ebyo ebisangwa mu mpya zaffe
obulamu bwe butyo tetwafuna watembe kyemiranga makya n'amagenda obulamu bwe butyo tetwafuna watembe era kyemiranga makya
namera kwekaana songa omugaso gw'okuwa muganda wo muyamba abongozaye gwe ne bwaba yeemukasebo wange akala neekamwesibako nti okuntwala oluva emakombe yetasibula mwejjuukiriza kuulise atalikoma watamuse n'asaba namwalu bw'alina okuddeka era abiibo n'oluusi aganzibwa owe basobola okwetaasa kati alina obutanneetuuka okuŋŋaanya ng'ebyo nga bwewaawaanya oba nendi gyonywako senvula obwana bw'obubwe bweriire eby'emiziiziko byafuuka ne bw'obunabaalo yanoka kukaawo erimba ozza te bw'oleka wakulu waakiri n'ebyegabanyizi ebyakumenya ebizinesi twakuzikweka okutira ekabi tebwalina kyebeera tikooli wagawe twazimbye ekyambogo nebakugeza tonjuliranga
obulamu bwe butyo tetwafuna watembe era kyemiranga makya n'amagezi
wani bo mwiri mbi Nogambate wafite kiringe yate Unogo nyazi wa mwiru waluno Yevi ntubia wakinzi mwoma Nzewe wa mburi ya satura Narina owa sukubizo kwesunda Nola owa chanka nyibyari kwa Nibara sasi la nyabu wangi Nechiko chulo chiga nango Lava kifumbe kete mwaba matu Neyali etali nya uoka lava Tolibu bidwa tambala Seluganda kulabu yenge muse Kina wakitianga senka wakwetise Mubali voka timze mwenye mungufu Kukwa mkuza kamo etike Dara kito kulusa na weko lire Tunalavu kubande kisesi ufu Yovora wafunya lusi wa ganda be Ave kuba kuba kwenda Jara wani kanevuze Mule kwa wana yeke kawena kuyawe Ulangi wa kuzara wali ache basi Mudiro nota mungadezu
Mugulamu webuchio Chitwafu na watembe Ila chemilanga macha Na makenda
Na wakumba wakwesi Chari kamuta machimugu nya yesi saa Zemuna chakwe muna mwembia muse Omundu ya jiwa kukwanga Baisa uno kwe umia Mungu kita wengare se utoru mirumu Ususitoru vao wevalambula Echi vanjaneka na meunya Nokuzala mbaka za vanji bachu Yesu yo kwa buza mwibia kuminya Besu ngira dalona kulorifa Wadangu wa wenga ushari Yeko sumiki wa maoba chuo Wakundoli tuwa kuzo uwe chusu Tibinti vya chitafe kuwa vye kumia Kaneke wafuno keuza Nunorume wa gaulu deu ya Na mabuti chai no kwekava Kukuru mira kuza kwe kumia Ewe ntone ula kukunya Obole sete wane tukane wandi chesi uwera wangate Ulavule chirunjo wentumbwezo Yo bakuru sibute
Obulamu webuchio Chitwafu na watembe Era chemilanga macha
www.mp3ugandanmusic.com